Bwana, njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kuitwa na sauti yake, anasema, njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia.
Anasema, njoo kwangu nikurejeshe
yaliyoibiwa, yeah. cheia.